radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram twitwa VOA Radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tariki 11 z'ukwezi kwa 10 ni umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe umwana w'umukobwa mu Rwanda no mu Burundi. Umwana w'umukobwa hagaze ate mu muryango mugari abarizwamo, uruhare rwe n'uburenganzira bwe mu byiciro binyuranye byo mu muryango byo byifashe bite. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turagaruka by'umwihariko ku mibereho y'umwana w'umukobwa ubarizwa mu cyiciro cyiswe icy'abasigajwe inyuma n'amateka. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Madame Jeanne d'Arc Mukasekuru, ushinzwe uburinganire mu muryango Koporwa uhuza abo muri icyo cyiciro, akaba n'umuhuzabikorwa w'umushinga Pima ufasha abaturage kugira uruhare mu bibakorerwa n'igenamigambi ryabyo. Aho ni mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Madame Mukasekuru, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Reka mbanze ngushimire ko watwemereye kutuganiriza kuri uyu munsi, nubwo twabikubwiye tubaye nk'abagutunguye hasigaye amasaha make cyane. Nongera kugushimira ko waboneye umwanya abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Dutangira rero mukanya narimvuze nti ni umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe umwana w'umukobwa, ariko by'umwihariko mu cyiciro cyiswe icy'abasigajwe inyuma n'amateka, wakubaza ati umwana w'umukobwa ahagaze ate muri icyo cyiciro ku buryo burambuye wavuga ko bimeze gute?
Murakoze Geoffrey. Nkuko mubimbajije muti umwana w'umukobwa abasigaje inyuma n'amateka uyu munsi ahagaze gute n'icyiciro cyihariye tubijije n'umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa ngaruka mwaka nk'uko nyine uyu munsi ariko byagenze. Mu by'ukuri rero u Rwanda kimwe n'isi yose ahenshi cyane muri iyi minsi cyangwa muri iyi myaka bashyize imbere guteza imbere umwana w'umukobwa. Natwe rero muri Koporwa mu Rwanda ntabwo abakobwa bo mu miryango yabo amateka agaragaza ko basigaye inyuma nabo basigaye, nimba intubiri ihari ariyo kugira ngo umwana w'umukobwa bamuteze imbere, bamurinda ihohoterwa, bamusobanurira uburenganzira bwe, bamusobanurira uruhare rwe mu iterambere muri rusange. Ntabwo abasomyi b'amateka nabo barobanurwa iyo myumvire ntizamuke. Gusa tugarutse ku cyiciro cyihariye cy'abasigajwe n'amateka, ho haracyari imbogamizi ndende cyane cyangwa nyinshi zituma bikigaragara yuko ubuzima bubagoye.
Nkizihe
icya mbere nababwira ni uko kugira ngo umuntu atere imbere nk'uko byagaragaraga bigendeye nko ku kijyanye n'uburezi abasigaye n'amateka aba abahungu cyangwa se abagabo igice kinini cy'abantu batazi gusoma no kwandika nk'uko n'ubundi bisanzwe ugereranyije n'abanyarwanda muri rusange nivuga ngo abagabo n'abahungu babaga barateye imbere cyane mu bintu byose yaba uburezi yaba kwiteza imbere ba icyo twakwita ubukungu iyo tugize ubukungu ubu ntitubona amafaranga ubundi muri make yatujye tubizize ngo umugabo n'umuhungu bo mu Rwanda imyumvire yabo ku kijyanye n'ubukungu byabaga biri imbere cyane ariko muri iyi minsi abakobwa bagenda batozwa mu mashuri kwiga bitinye bakitabira ku mubare munini nk'abahungu kandi bagatsinda neza nk'abahungu ariko mu basigaje amateka kubera ukuntu ubuzima bwabo bubagoye ku bijyanye n'imibereho muri rusange ubundi abasigaje amateka ukuntu bagaragara mu gihugu cy'u Rwanda usanga ari abantu baba badafite imirimo yo guhinga ubundi umunyarwanda ahanini atunzwe n'ubuhinzi uwo mu giturage usanzwe udafite umushahara ahembwa abatunzwe n'ubuhinzi abatunzwe se cyangwa n'ubucuruzi cyangwa se n'ubukorikori iryo terambere rero ku basigaje amateka muri rusange rirabasize nta mirimo yo guhinga bafite ni ukuvuga ngo rero kubaho ni uguca inshuro iyo bigeze mu muryango rero mugari mu muryango nyarwanda mu muryango indani abasigaje amateka b'abakobwa ni ba bana usanga kwitabira amashuri kwabo kuri hasi bava mu mashuri bakiri batoya kugira ngo uzasange yararangije segonderi aba ari umubare muke cyane kuva mu ishuri bakiri bato ni abakobwa barigamo cyane nibo usanga baratwaye inda bakiri bato kuko nimba ubuzima bukunaniye usanga uhungira nko gushaka umugabo wajya gushaka umugabo ukaba utangiye kugorwa n'ubuzima hakiri kare kuko wagiye nawe ntacyo wifitiye ugiye ntacyo uzashobora gukora utangiye kubyara abana utangiye gufata inshingano za kibyeyi ku myaka mito cyane kugera no guca ishuri ugasanga ubuzima burabagoye
ariko
make rero icyo navuga muri ko
ariko madame Mukasekuru nawe uri umwe mu bashigajwe inyuma n'amateka ariko dore urumuhuza bikorwa w'umuryango koporwa muhuriyemo kandi ukaba n'umunyamabanga mpuza bikorwa w'umushinga pima ufasha abaturage kugira uruhare mu bibakorerwa ntubona ko wowe wabishoboye kandi uri umwe muri bo
nibyo ikintu muvuze nicyo rwose cyane ariko wenda mbahaye nk'urugero nk'ahantu mvuka nk'ahantu mvuka nimba hari hari nk'imiryango igeze nko muri 40 sinibanga ni mu karere ka Nyamasheke munsi nk'ababyeyi banjye bari mu murenge wa Ruharambuga iyo miryango 40 ihari wasanga umwana washoboye kwigamo akarangiza njye narangije kaminuza akarangiza kaminuza n'abana babiri mwumve namwe nk'icyo kigereranyo kugira ngo abantu babiri batatu mu miryango 40 aba ari bo barangiza nabwo kandi bigaterwa n'uko habaga hariho umuterankunga wabyisimaniye byose iyo biza kuba ngombwa yuko habaho ubushobozi bw'umubyeyi cyangwa bw'umuryango ku giti cye ntabwo nashoboraga no kurenga mu wa gatandatu pimere ni ukuvuga ngo rero icyo kintu nicyo mba ngendeyeho ni byo usanga uyu munsi usanga abenshi cyane ndetse kigereranyo kinini cyane nka 98% ubuzima bubagoye ku bana b'abakobwa bavuye mu ishuri hakiri kare batwaye inda hakiri kare cyangwa bashaka hakiri kare batangiye kubyara hakiri kare bafashe inshingano za kibyeyi hakiri kare murabizi iyo habayeho ikibazo mu kinyarwanda cy'ubukene umubyeyi niwe ufata iya mbere kwita ku bana kubasigasira kubabungabunga umugabo murabiza akenshi nyine iyo byabaye mu bibazo ndetse abana baba b'umugore noneho babaye ab'umugore ubayeho mu buzima bwo guca inshuro yikorera cyangwa kwikorera imitwaro ubwo buzima habyubwo nimba havutsemo n'abandi bana b'abakobwa ubuzima bwa nyina ni ubuhe ubuzima bw'abana bazavuka ku wo nguwo ni ubuhe
Madame Mukasekuru, mukanya turagaruka iwawe, wenda udusangize urugendo rwawe rw'uko washoboye kugera kuri ibyo ngibyo rubaye nk'ubikomozaho gato, tubwire umuryango ukomokamo n'uburyo bake cyane aribo bashobora kurasukira mu nzira umuntu yavuga ko ari iterambere. Ariko nyemerera tubanze twakire witwa Ali Rahimi, umunywanyi w'Ijwi rya Amerika, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze.
Uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nyemerereye Kigali. Murenge wa Kinyinya.
Yego.
Okay. Kasekuru, arakoze, nari ndimo kumukurikira. Nange hari ikintu ngira ngo mubaze. Ese hakorwa iki kugira ngo bareke kubyara bakiri batoya bibe ihame? Hakorwa iki kugira ngo uwo mwana w'umukobwa areke kubyara hakiri kare kugira ngo ashake cyangwa abyare agejeje imyaka, kandi bikaba ihame tukamenya ngo iryo hame turarigenderaho? Nk'uko tuzi ngo, urugero ngiye gutanga, nk'uko tuzi ngo umuntu ufite imyaka 16 abafashe indangamuntu, hakorwa iki? Murakoze.
Urakoze cyane Ali Mukasekuru, arakumva. Reka abanza asubize icyo kibazo mbere yuko dukomeza kuri uyu murongo twariho.
Murakoze. Nshimiye umbanyiza ati hakorwa iki kugira ngo bareke kubyara bakiri batoya. Ubundi n'ubundi kera mu Kinyarwanda baravugaga ngo dipome y'umukobwa ngo ni umugabo. Wenda nta nubwo byari mu myumvire y'abasore n'abateka gusa, n'abanyarwanda muri rusange wasangaga kwiga amashuri kugira ngo izo ndende bataha agaciro ku bana b'abakobwa n'aba n'ubundi muri rusange. Rero natwe nicyo gituma tubayeho nka koporwa. Koporwa ubundi uyu munsi ni umuryango usanga ukora ku guhindura imyumvire. Mu by'ukuri kuba bava mu ishuri hari ibintu bibiri bibitera. Hari ikibazo cy'imyumvire, nituvuga imyumvire ubundi abashakashatsi cyangwa abahanga bajya bagaragaza yuko iyo umuntu atize cyangwa ibisekuru bitegeze byiga, usanga n'ubundi akenshi bakarande cyangwa uruhererekane, ugasanga ntabwo iby'ishuri babiha agaciro. Ni urugero kuri ino miryango uzasanga nk'uko nyine avuga ngo asinze no guca inshuro, mu by'ukuri ntabwo azatinya kugira ngo aze kubona amahaho menshi, nimba arimo kwahira nk'inshinge mu Rwanda murabizi, cyangwa gutashya zaza kugurisha kugira ngo babone n'icyo kurya. Urumva inzu zatahiye n'umupapa umwe cyangwa se n'umumama umwe byaba ari nkeya kurusha uko bajyana, nimba bafite abana batatu bashoboye kwikorera gutashya nyinshi, bahitamo ko bakwikorera imitwaro ari nk'abantu batanu mu rugo kugira ngo baze kubona ihaho ritubutse. Ariko ibyo ukabona ugahita ubisanisha yego ni ubukene, ariko harimo n'imyumvire ariko byaturutse ku bisekuru by'uko nyine bagiye baturuka ku bantu batize. Niyo mpamvu uyu munsi ubukangurambaga tubikora nk'uko nabibabwiye mu mushinga wa Pima duhagarariye, ababwiye yuko tubatoza kwitabira gahunda za Leta. Gahunda za Leta nta kindi zibatoza nyine no kwitabira yaba ayo mashuri, yaba inama, yaba imiganda, kugira ngo habeho gukanguka cyangwa se gukurikirana no kugira uruhare muri gahunda zishyiraho kugira ngo bazigireho na agise cyangwa se nabo babigireho uruhare. Rero hari kuba narunda bitakora iki, hari kubahugura, kubibutsa inshingano, kubibutsa uruhare rwabo kugira ngo impinduka z'ubuzima bwabo zibeho. Nicyo rero kigomba gukorwa, kigashyirwamo ingufu, yaba imiryango itari ya Leta cyangwa ngo ni koporwa gusa, yaba uwo ari we wese ndetse akaba ijisho ryo kugira ngo akore ubukangurambaga kugira ngo abeho guhindura imyumvire bitewe n'ibyo bisekuru bitaha ishuri agaciro. Hanyuma rero ikindi ni uko namaze guhinduka bagize ubushake n'umwete wo kuba bakwitabira ishuri no gukomeza bwa bukene, za mbogamizi zigenda zibaho umunsi ku wundi, haba hakenewe n'ubundi bufasha bwunganira byahinduka by'imyumvire kugira ngo bashobore kubona ibikenewe mu kwiga kwabo. Murakoze.
Urakoze. Reka duse n'abasubira inyuma gatoya kuri ruriya rugendo rwawe ku giti cyawe, cyangwa wenda rwabo muhuriye hamwe mu muryango wa Koporwa. Uvuze ko ari urugendo rutoroshye cyane, hari ibyo ushobora kudusangizaho wowe ku giti cyawe wahuye nabyo cyangwa wenda waba waraganiriye nabo uyobora nk'umuhuza bikorwa bikubiye muri biriya twavugaga by'izo mbogamizi ku buzima bw'umuntu ku giti cye?
Mu by'ukuri ku bijyanye n'imbogamizi z'ubuzima bw'umuntu ku giti cye, nabaha n'urugero mu bo tugenda dukorana nabo. Ni ukuvuga ngo hari aho usanga umwana n'imbavukiye mu muryango nyarwanda uyu munsi avutse mu muryango yaba iwanyu bwite abo muvukana, yaba banyogosenge, yaba baso wanyu, yaba babyara banyu, nta muntu ushobora kwinjizana amafaranga igihumbi ku munsi. Uyu munsi umuvuduko ubuzima buriho murabibona ku mibereho, umuntu akenera byinshi cyane, hari ibimutunga, hari ibikoresho, ibintu bitandukanye, ibyo byose ubuzima bw'umuntu kuri uyu munsi bikeneye amafaranga arenga. Ubaye udafite isambu uhinga muri buhahe buri kamwe buri hamwe kamwe guhera ku mazi ukagera kuri buri kimwe, ntabwo wabura gukoresha amafaranga ibihumbi bitanu ku munsi byibuze ku muntu w'umukene kugira ngo ashobore kurara agaburira umuryango w'abana nka batanu byibuze. Nabwo icyo gihe ntabwo wavuga ngo wariye n'indyo y'umunsi, ubwo nyine tuba turiye muri bwa bukene. Noneho mu muryango bo bari buze gukorera n'igihumbi n'urugero, icyo gihumbi uri bugikeneremo ibintu byose byose n'iby'umunyeshuri no kurya, muri ubwo ni ubuzima budashobotse. Dufashe rero urugero rutatwite, hari abana bamwe bagiye biga bakashobora kwiga bakagarukira, nde hari uwo nzi wize primeri aragerageza na secondaire afite umuterankunga nayo arayirangiza, ariko agera muri kaminuza uyu munsi ntabwo ari uwangambo ni Rutsiro, uyu munsi ntabwo yasoboye kuba yadefanda cyangwa se yarangiza kwandika ibitabo muri kaminuza kuko umuterankunga yaje kumuhagarikira hagati na hagati. Hari n'abandi nzi bagiye biga ugasanga arangije secondaire, ariko kuko secondaire nta mirimo wabona, ugasanga arongeye asubiyemo mu ibumba agiye kumva kwaboneka n'ibumba. Ku buzima bwanjye bwite nk'uko mwavugaga se kose ngiye nagize amahirwe nshobora kubona umuterankunga unyigisha mwiza ndagira na kaminuza ndanadefanda nta kibazo. Ubwo aho ngaho ubuzima bwari butangiye kuko nakoperwaye gutangira kunyitaho akazi. Ariko mu kivuga ngo hatabaye hari impande zabaye nk'umubyeyi ari we wifasha, ntabwo byakunda kubera ubuzima abana bafite n'amateka, uruhererekane rwabo nta se wanyu uba ufite uzagufasha kurihira n'igihembwe kimwe cy'ishuri cyangwa ugura urukweto rukenewe, ubusanzwe uruhererekane rw'imiryango ari ubukene n'ubukene budakaranga.
Mu kanya turasubira muri iyo nzira, ariko reka nanone tugaruke ku mirongo ya telefoni twakiye Janti Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze. Sorry, nagari Janti ni Janati.
Janati, buriya ubakira mwizina naba, ariko reka tukwisegureho Janet Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze.
Komeza ye.
Hello.
Turakumva ikibazo gitekerezo ubanza utubwira aho uherereye hanyuma uhite ujya ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Yego, nanyemerereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Igitekerezo cyanjye kuri iyo ngingo y'ukuntu umwana w'umukobwa ahagaze mu Rwanda, navuga ko hari aho yavuye hari naho ageze. Nubwo wenda kuri ubu ngubu bitaragerwaho ijana ku ijana, ariko ukurikije imyaka y'abatubanjirije hari ibirimo ubona ko biri ku murongo, cyane cyane wenda nko mu burezi nk'uko uwo mugenzi wanjye yari arimo arabivuga. Nko mu burezi ubona ko, ariko hakaba harimo n'akandi kantu kakuho mbona wenda niba ariko gatuma no kwirara, uriya iyo uhaye umwana uburenganzira cyane ku kintu ntugire wenda stop yaho agarukira, hari uku nawe yirara. Ari naho mu burezi niba wenda dukoze nk'ibizamini bya leta ukabona wenda umwana w'umukobwa yego wenda nukugira tukusi cyuho cya kera tukusi cyo kivi babone tubugere natwe ku bwinshi bw'abari mu mashuri ariko ngo uburo bwinshi subwo buryo cy'umusururu ngeho ngaho nsa nkaho manenga ho gato nubwo nanjye ndi umwana w'umukobwa cyangwa se kuri ubundi n'umumama aho nenga ho nuko niba mukoze nk'icyo kizamini cya leta mwega n'abasaza banyu nibafatire ku manota angana kandi mwakoze ibibazo bimeze kimwe ubusanga ibyo bintu rwose bituma twirara no mu gukora examinationale ugasanga umwana afitemo ka kantu k'ubwibone ko kumva ko byanga bikunda azafatwa kuko amanota azagira nangana nk'aya musaza wewe bazamufata kubera yuko ari umukobwa
none se Jane icyo wakigira
urimo kutwumva sinzi ko yazakosoramo twese kandi duha amahirwe angana
none se icyo wakigira rusange Jane
nakigira rusange
ndumva aho ngaho n'umwana yabyumvise nawe yafashe ijambo kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe reka madame Jean d'Arc Mukase kuragira icyo avuga kuri ibyo wari uvuze madame Mukase
murakoze gusa njyewe nshobora kuba ntarinzi neza nimba uyu munsi bakiri gusumbanya amanota abakobwa bakabafatira kuri make abahungu bakabafatira kuri benshi ariko buriya leta ijya gufata ikintu nk'umwanzuro kubera ko iri kubona icyuho gisanzwe gihari kirenze mu by'ukuri buriya kuba haragiyeho ririya hame ryo kugira ngo abakobwa baborohereze ni uko babonaga yuko n'ubundi basigaye inyuma cyane cyane ndetse y'abahungu mu gifaransa tujya tuvuga ngo abahora trapage kuba rero bashobora gushyikira abahungu iyo badashyiraho buriya buryo ntabwo byari gukunda kugira ngo bashobore gutera imbere kimwe bashobore gufatwa kimwe habayeho gushyiraho ingamba nyinshi cyane ziteza umwana w'umukobwa imbere ndetse n'abagore rero ibyo aribyo byose nabo ntabwo bazabikora ubuziraherezo ntabwo leta yabikora ubuziraherezo ariko kandi ifite n'ikigero yihaye cyo kugeraho kugira ngo ibyo bashakaga bibe bigezweho ntabwo bazakora ubuziraherezo rero ariko ntabwo twabanenga ku cyo bari bakoze ariko nabo bafite uburyo ejo ari umunsi ku wundi cyangwa bakoresheje umunsi ku wundi ikigero cyishoboye kugerwaho nk'uko babiteganyije ndakeka nabo babibona yuko bigomye gukorwa gutyo nabwo hakongera akaba ubusumbane hagati y'abahungu n'abakobwa kandi ntabwo leta ikigendere ari ugusumbanya abahungu n'abakobwa rero uwo muvandimwe aba yihanganye biba birebwa ariko bwari uburyo bwiza bwashyizweho rwose bunashimishije kuko iyo bitabaho ahubwo tuba twarakomeje gusigara inyuma
ntekereza ko byari n'ibintu bigamije gukemura ibibazo ku buryo bw'ingoboka kubera ko bajya bavuga ngo ibibazo bikomeye cyangwa se bidasanzwe bisaba ingamba zidasanzwe kugira ngo bikemuke hari umunywanyi wacu wari uri ku murongo wa telefone ariko bambwiye yuko agiye ndumva twakomereza muri iyo nzira hari nka bagenzi bawe wenda bo muri koporwa bashobora kuba bafite ibitekerezo bijya gusa n'ibyo ngibyo cyangwa se nubwo byaba bitandukanye ariko cyane cyane bishimangira imbogamizi ziri mu iterambere ry'umwana w'umukobwa wo mu cyiciro cy'abashigajwe inyuma n'amateka abo ngabo urababona cyane ndetse kare tuganira mbwiye ko hari abo mushobora kuza kuba muri kumwe mu kiganiro
yego murakoze nari nabasezeranije ko hari nk'umukobwa nabona ariko ntawe naje kubona ariko uko turi kumwe ushobora kugira icyo yatanga n'igitekerezo
natubwire kuri iyo ngingo rwose twarimo tuganira kuko icyo ni igitekerezo cyagutse kigali kandi ni ikibazo nako gikeneye ibitekerezo gikeneye n'inyunganizi ku rwego rwose hanyuma mu kanya turagaruka iwawe kandi umubwire ko niba twumva tumuhaye ikaze mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika
murakoze muraho kandi
Na kazi na kanyu turakumva.
Kwa Uwamahoro Jean Marie nanjye ndi hano mu murenge wa Gihango. Nkaba ndi n'uyu mukozi wo muri Kotorwa. Iki kiganiro rero muri kuganiraho nanjye nacyumvise numva ni cyiza. Buriya abasigajwe inyuma n'amateka imibereho yabo urebye irababaje. Noneho rero iyo bigeze ku gitsina gore byo usanga birenze n'urugero. Bivuga ko iyo umwana w'umukobwa avukiye mu muryango ukennye, mu muryango utazamuha ibyo yabasha gukenera mu buzima, usanga abaho mu mubabaro. Atangira ari umwana mutoya ababaye ku bijyanye n'inzara, ku bijyanye n'uko umwana iyo asabye umubyeyi ikintu ntakibone, usanga rimwe na rimwe agira ubwigunge akiheba. Ariko iyo bigeze mu mashuri bwo batangiye kwiga, kuko ubu abasigajwe inyuma n'amateka ari intambwe turi gutera yo kujyana abana mu mashuri mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose, bibabangamiye byaba mbese bitoroshye, ariko bikaba ngombwa ko umwana umwohereza ku ishuri. Iyo agiye ku ishuri rero agenda atandeze neza, atasa nk'abandi, agenda mbese hari ajya abonabura arebye n'abana bagenzi be baba bari kumwe. Ku kijyanye n'imirire usanga bigoranye, nubwo ku ishuri ubu haje korohereza abana, ariko iyo umwana yagiye iwabo mu muryango n'ubundi inzara ayifite, niyo ageze ku ishuri rimwe na rimwe ibyo bamufashisha ku manywa nuko, ariko ubundi yagera mu rugo ugasanga biramugoye. Noneho rero no ku bijyanye rero n'ibikoresho, usanga rimwe na rimwe yagiye ntabwo n'ibikoresho afite ari bikeya, ugasanga ababyeyi bikose nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ntiwakorera amafaranga 1,000 ku munsi ngo uzakuremo igaburo, ukuremo amakayi, ukuremo inifomu, ukuremo inkweto, usanga nyine ari ibintu bibagoye cyane. Niyo rero piye primeri agerageje kuvuga ngo arayirangize n'ubwo buzima butoroshye, hari igihe rimwe na rimwe ajya muri nayini gukora amashuri nayo arorohereza ababyeyi, ariko nabwo akagenda ari bya bibazo, nta nimerivare nta kigasanga bihora ari ibintu nyine by'ibibazo. Bivuze ko rero nuko gushaka kare, rimwe na rimwe hari igihe aba avuga senda inzara nahuye nayo mu rugo, cyangwa se ibyo ntaboneye mu rugo, reka ngende basi njye nsange umugabo twakundanye, hari igihe bizoroha kurenza uko nari mbayeho. Yagera rero iyo amaze kubyara noneho usanga ahubwo byikubye, kuko ajya noneho mu buzima bwo hasi cyane, kuko aba amaze gushinga urugo, kandi muzi ko urugo ahanini umugore niwe uba urubereye maso cyane. Iyo umugore adafite icyo ashingiyeho, usanga na rwa rugo rugaragara nyine ko ntaho rudahari.
Mu muco w'Ikinyarwanda, baravuga ngo umugore ngo ni umutima w'urugo. Madam Uwamahoro, turakugarukaho mu kanya, wenda tuze no kukubaza, kuko bambwiye ko uri umudamu, ariko unyemerere mu kanya gatoya nubwo uri gukomeza igitekerezo. Twakire Bategera Isaac ikaze mu kiganiro muri Isanga, aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo mbere yuko dusubira kwa Madam Mukasekuru cyangwa Uwamahoro. Ndumva ko bari kumwe, ushobora kubaza cyangwa se bwatanga igitekerezo ugiha umwe muri abo ngabo, cyangwa se no kubanywanya ibijwi rya Amerika muri rusange.
Yego, ndabumva neza. Alo,
ariko uri ahantu hasakuza, sa nk'uwigira hirya kugira ngo dushobore kumvikana.
Reka njye ahantu hari byo.
Jya ahantu rwose.
No, muri kunyumva?
Bwo turakumva.
Njyewe ni nk'igitekerezo. Igitekerezo ku kuba impamvu umwana ashobora gushaka ari muto. Sibyo? Umwana w'umukobwa kuba yashaka ari muto bitewe n'ubukene.
Komeza.
kuva kera mu muco wenda nyarwanda umwana iyo yatangiraga kugimbuka maze gupfundura amabere yashaka umugabo izo ngo za kera ku ngubu arizo zikomeye
none wowe oya uretse Isaac we none wowe uravuga uti umwana nagira imyaka 18 ashaka umugabo
ee na kibazo rwose
none se ko kera
impamvu impamvu ariya nanubwo bari yakangirika naga bari yahura n'ibintu byinshi bimustresa bimutesha umutwe hariya
none se simwe mubatesha umutwe mwarangiza ntimubatware
nyine impamvu tubatesha umutwe dutangira kubatereta nta gahunda yo kubatunga dufite
none ubwo bazabwirwa n'iki se ufite gahunda ko mwese muza muvuga kimwe mumubwira ko mubakunda myaka 18 akaba arayifite ukamubwira uti ni wewe wenyine ukava kuri nimero ya mbere uti ni wewe wenyine ukajya kuri nimero ya kabiri uti ni wewe wenyine mwamara no kubaterinda mukabasigaho uragira ngo babigenze bate bazabwirwa n'icyo babwiza ukuri
okay nge ndumva rero umwana w'umukobwa mugiye mu rukundo akanya mugomba guhita mugenda mukabisinyira ko umukobwa mukundana kawe muzabana ubwo bikaba bizwi biri nk'ahantu byanditse kuko ko uwo mukobwa mutereta tuzabana
wowe rero ukavuga uti umwana w'umukobwa uteza amatwi radio ijwi rya Amerika ufite imyaka 18 cyangwa hasi yayo nihagira umuntu umwegera musaba urukundo azamubwira ati hogi tujye kuri ku karere
tugende tubibwire ababyeyi tugende ku murenge tubyandike mu ishinga mu buranga mimerere tubane
hanyuma Isaac reka nkubaze akabazo kamwe mbere yuko nkurekura mwese mufite imyaka 18 ntabwo mwize nta mpamya bumenye mufite akazi kazava he abana muzabyara bazatungwa n'iki Isaac
nawe yakagombye gushishoza neza akareba ko mfite ubushobozi
hanyuma se uba ufite we ntagira inyunganizi ubwo urwo rugo rwabaho rute Isaac bategera reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo dusubire kwa Madame Mukasekuru na Madame Uwamahoro sinzi ubanza muri mwe wari ko mugira icyo muvuga kuri icyo gitekerezo cya bwana bategera Isaac
ajya akora kimuha inyunganizi nyine
Isaac twamukurikiranye ntari kuvuga ati tubatesha umukasiri kare aramireje rwose kandi bakabikora na hana urumva ko babikora babishaka atari n'ibintu bibatunguye by'ukuri ibyo ni ikintu kigaragara ku bana batoza n'amateka batashoboye kujya mu ishuri nubwo harimo bake cyane kuko iyo ugereranyije nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri bibiri na cumi na kabiri ubwitabire
umurongo wa telefoni ntabwo urimo kumvikana neza sinzi niba mwebwe mutwumva umurongo wa telefoni ntabwo wumvikana neza reka Madame Mukasekuru turagaruka mukanya
igira hirya ariko madame ntiwinyegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
ngo wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola
guhenda ende aku ozerirenge ora senchuti anje ora gashitsikimana yakuma irakubona uri na sona sowanyu oranzo kujani wachu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umuhanzi w'umurundi nyakwigendera Chanjo Hamisi ati uhora hora se inshuti yanjye. Ikiganiro ni muri isanga. Icyo uyu munsi kiragaruka by'umwihariko ku mibereho y'umwana w'umukobwa ubarizwa mu cyiciro cyiswe icy'abasigajwe inyuma n'amateka. Mutumirwa wacu uyu munsi ni Madame Jeanne d'Arc Mukase ushinzwe uburinganire mu muryango koporwa uhuza abo muri icyo cyiciro, akaba n'umuhuzabikorwa w'umushinga Pima ufasha abaturage kugira uruhare mu bibakorerwa n'igenamigambi ryabyo aho ni mu karere ka Rutsiro mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Mukanya umurongo wa telefone wari udutengushye ariko aragarutse. Madame Mukasekuru, wari ufite icyo uvuga ku gitekerezo bategera Isaac yaravuze ati 18 nigera abana b'abakobwa bajye bimenya.
Yego, Isaac icyo nagira ngo mvuge nuko kuvuga ngo imyaka 18 ngo abakobwa bajye bimenya ibintu ni bibiri. Hari umukobwa ariko hari n'umuhungu umushuka kandi akamuteza ibibazo bizamukurikira mu buzima bwe bwose. Mu by'ukuri ntangajwe nuko ndi kumva ari kubivuga yumva rwose ameze nk'umuntu ubyemerewe cyangwa ubyishimiye cyangwa unanabizi cyane cyangwa ubikora abishaka. Nkaba nabaniraho no kubwira n'abandi tujye twibuka yuko iyo uhemukiye umuntu buti uhemukiye sosiyete muri rusange ushobora kugira ngo umuntu agize ikibazo wenyine, ariko ukibagirwa yuko abana bagiye kuvuka bazakurikiranwa n'ibibazo, umuryango avukamo uzagira ibibazo. Iyo babaye noneho abana babiri batatu bane batanu bahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo, usanga umudugudu cyangwa se akarere ndetse na sosiyete muri rusange habaye ikibazo. Nkaba nagira ngo rero nibutse yuko hari ukuba yibuka ko iyo ubyaye ugomba no gufata inshingano. Iyo ukavuze ngo umwana w'umukobwa ku myaka 18 n'imwe, mu by'ukuri rero gufatirana umuntu ibibazo ntabwo akabaye umuteje ibibazo ahubwo akamubereye igisubizo cy'ibibazo afite. Nimba afite ibibazo akaba yikanze yuko kuba abonye uwo akundana mubereye impinduka z'ubuzima wakabaye kumufasha guhindura ubuzima kandi buba bwizaho kugira ngo ubuntu bufate kubuhindura ubugira bubikurutaho. Tugire rero umutima wa kuremwa muntu. Umuntu burya niyo mpamvu atandukanye n'inyamaswa ni uko ashobora gutekereza ku buzima uyu munsi arimo nubwo agiye kwinjiramo n'ingaruka zishobora kuzabaho, akaba ibyo yakwirinda kugira ngo bitazaba bibi. Rero twifatiranya bano bana b'abakobwa ngo tubakure mu ituri tuziko nubwo akazi gasigaye gahenze, ariko burya hari umunyarwanda nzi wajya kubwira ngo nta mfubyi w'ikaramu ibaho. Iyo umuntu ashoboye kwiga ikindi ishuri n'urugendo rw'ubuzima buri ituri uri ku kitwe gikome runaka ushobora gufungura ukajya kwa meya ukaganira ukajya ku banyamakuru nk'abaturi kuvugana akagira igitekerezo ugeraho. Si na ngombwa ngo umuntu agire imisahara, ariko uba wanafunguye n'ubwenge ushoboye kugira uko witwara nk'umuntu wiwe. Rero dufatanye nka sosiyete ahubwo n'abandi bantu baba bafite imyumvire nk'iyo ngiyo bafatanye guhindura imyumvire kuko bazaba bafashije sosiyete muri rusange. Ibibazo uyu munsi turi kubona kuri ino miryango ubundi irasaba yuko buri wese abigiramo uruhare kandi bigahera ku baturanyi babo bigahera kuri abo bakundana bagakundana bafite intego yo kubahindura ubuzima atari ukugira ngo babagire bubikurutaho. Murakoze.
Reka twumve na Madame Uwamahoro Jeanne Marie icyo avuga kuri icyo gitekerezo, sinzi niba yagikurikiye. Madame Uwamahoro, uyu bategera Isaac ati abakobwa nibagera imyaka 18 bakwiriye guhita bashaka, bambwiye ko uri umumama, wowe washatse ufite imyaka ingahe muri ubwo buryo? Warabyihutiye kubera ibibazo cyangwa wagize umwanya uwo kwitonda uhitamo nta gitutu.
Murakoze. Ubundi mu Rwanda gusaka wuzuze nk'imyaka 21 ni bigaragara ko ubutagiye hasi ahubwo ubushake mu gihe gikwiriye. Ariko jyewe asatse mfite imyaka 19 nuzuze imyaka 20 mfite umwana mbyaye. Ubwo rero ahanini mu ruhande rwanjye nanjye ntabwo ari ubuzima bwiza bwatumye nshaka gutyo, ubwo nyine nari nzi ku bibazo. Ubwo nyuma yaho n'ubundi buzima ntabwo bwakomeje kuba neza, uretse ko turi mu isi nyine hari ibyo duhura nabyo n'umuntu agakomeza akihangana akarwana n'ubuzima. Ndi umubyeyi abana bageze muri 7 kandi bose siko bize ngo barangize, hari abize bakarangiza segonderi 2, hari abagikomeje kwiga ariko ubushobozi bwo kugira ngo bakomeze ntago nabubonye. Nabo bakiza muri primeri n'ubundi ntabwo bimeze neza, kuko n'akazi nkora muri kokorwa n'akazi gasiribitse mbese ndi umukiri nankora isuku.
Ariko n'ubundi no mu busanzwe no mu buzima busanzwe no ku bantu bifite buriya abana 7 kubasha kubatunga no kubahereza ibyo bakeneye byose ntabwo ari ibintu byoroshye. Umugabo wawe yaragufashije uko ashoboye?
Umugabo wanjye ni nk'ibyo kubona bisigayeho muri iki gihe. Iyo umugabo abona ubuzima ari buke cyane, hari igihe agira gutya akavuga ngo ngiye gushakisha, yagenda rimwe na rimwe ugasanga nyine imbaraga ziratatanye, ubwo ugasanga umugore njyewe nibyo ugiye guhangana n'ibibazo kurenza yenda we uri kure yabyo. Buriya umuntu yayiteye mu kibazo kimuremerera kurenza uwo mugifatanije atari hafi aho ngaho. Ubwo rero biba bingoye, kandi nkabona nyine ko abantu bose bijya bibabaho, ariko akenshi n'umuntu bibaho afite isambu, afite ubundi amafaranga ashobora kujya hariya agashora agacuruza, bimworohera kurenza jyewe ubu uvuga ngo nsungiye no kwako kazi gusa, kandi koko niko bimeze. Niyo mpamvu rero ubuzima bw'uwasigajwe inyuma n'amateka w'umudamu cyangwa se w'umukobwa ntabwo byoroshye, ntabwo bitoroheye, ariko nta kundi nyine ko turi mu iyi si ntabwo twabasha nyine kubyigobotora kuko ibibazo birahari. Nubwo muvuze rero ngo abantu bose kugira abana 7 koko birabagora, ni umugisha kubagira, ariko nabwo ntabwo bibagora kimwe bitewe n'imibereho umuntu abaye. Ufite isambu rwose ntabwo arihangana agakora uko ashoboye, agasize no muri iyo banki bakamuguza kubera ko afite n'ingwate, naho nkatwe rero biba bigoye cyane.
Wa wundi ati n'imipfire yabi ya ntenyo. Reka dusubire kwa Madame Jeanne d'Arc Mukasekuru, noneho tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Madame Mukasekuru, uri umunyamabanga mpuzabikorwa w'umushinga Pima. Uwo ni umushinga ufasha abaturage kugira uruhare mu bibakorerwa n'igenamigambi rigamije iterambere. Kuba ufatanyije uwo mwanya no kuba ushinzwe uburinganire mu muryango Koporwa, urabona he ahazaza habashigajwe inyuma n'amateka by'umwihariko abana b'abakobwa bari muri icyo cyiciro?
Yego, murakoze cyane. Nk'uko nabibabwiye, ubundi imiryango itari iya Leta kera bajyaga bayita ngo ntiyegamiye kuri Leta, ariko ntiwavuga ngo ntabwo yegamiye kuri Leta kandi ukorera mu gihugu. Ariko iyi miryango yigenga itari iya Leta n'ubundi ntumbero yayo akenshi usanga ari ugufasha Leta cyane cyane ku bijyanye n'imyumvire, ariko bagendeye n'ubundi mu murongo mugari usanzwe hari wa Leta. Kuko rero Leta y'u Rwanda uyu munsi ishishikajwe n'uko umwana w'umukobwa atera imbere adasigara inyuma, kandi nk'umuntu koko ushinzwe uburinganire muri Koporwa, natwe ntabwo twasigaza inyuma abana b'abakobwa bo muri kino cyiciro cy'abateganywa n'amateka. Rero nibyo nari ntangiye mbabwira, ntidukurikiza aho twavuye mu mwaka 2012 mu mishinga yo kurwanya ihohoterwa ishingiye ku gitsina twakoreragamo mu karere kwa Nyaruguru kugeza nko mu mwaka wa 2019. Uyu munsi uko bihagaze ubona yuko hari intambwe iri guterwa. Nabwiraga nti imbere wasangaga abana b'abakobwa barangiriza batangira gushaka abagabo. Ibyo twebwe turi no kuvuga ngo mu Rwanda umuntu ashaka imyaka 21 kubasigazwa n'amateka we imyaka 15 n'agatinya kubana n'umugabo kandi ugasanga ameze nk'ubyemerewe. Ni ukuvuga ngo kurangiza mu wa gatatu primeri mu wa kane babaga bashoza amashuri. Ariko uyu munsi nimba dufite wenda ni hano mfashe nk'urugero rwihuse mu karere ka Rutsiro harimo hari abo tugiye dufite bashoboye kugera muri segonderi nubwo hatarimo benshi bayirangije ariko hari abarimo barimo muri izo segonderi ubona ko bayikandagiyemo harimo icyizere hamwe n'ubukangurambaga dufite na akarere ntabwo kwisaye ikintu kijyanye no gutakaza amashuri ni ibintu bakoraho cyane kandi iyo babikoze ntabwo bibagirwa yuko no muri iriya miryango naho hari abatakaje amashuri. Duhuza imbaraga rero hakabaho guhererekanya ayo makuru nk'abantu tuba tubareberera tunazi n'amakuru yabo yafi na hasi tukahuza amakuru n'ubuyobozi bubegereye cyangwa se n'ubw'akarere ibikenewe tugakora ubuvugizi. Uyu mushinga nubwo bagira uruhare mu bibakorerwa ariko hakorwa n'ubuvugizi ku bikenewe kugira ngo bige. Ikigaragara rero nko mu myaka igeze muri 3 tumaze hano mu Rutsiro hari ibikoresho bigenda bitangwa nimba ari nk'izo niforume zikenewe nimba ari ayo makayi ukabona yuko hari imirenge ibitanga hari abandi bafatanyabikorwa babitanga ukabona ko ejo hazaza h'umwana w'umukobwa w'amasezerano n'amateka nawe ntagasigaye ntagazakomeza gusigara inyuma cyane nubwo abagenda gake ugereranyije n'abandi ariko nabo bafite iterambere ntabwo twihebye kuko leta hari irumva gusaba irabona ibikenewe iragakemura ibishoboka ntabwo ibasize nabo ku bishoboka bidashobotse kandi hakabaho no gushishikariza abasezerano n'amateka nabo kugira uruhare mu bibakorerwa. Abavuye mu mashuri tukakorera ubuvugizi bakiga imyuga bakabafasha bamara kuyiga bakabaha ibikoresho bibafasha yaba ubwo budozi harimo abagiye babihabwa harimo n'andi marisi agenda atanga umunsi ku wundi babafasha kwiga iyo myuga. Nimba rero nabo harimo abari kwigishwa ubudozi agahabwa imashini akabakoporwa nabo tumwigisha yuko yashobora kudoda nawe akinjiza amafaranga nk'abandi ntabwo twavuga ngo ejo biracitse ku basigazimo n'amateka nabo hari intambwe iri guterwa hari impinduka izabigaragara nubwo bazaba ari base ariko uko urugendo rugenda hari icyizere cy'uko nabo bazagera ubwo bahinduka bakabaho ubuzima butameze nk'ubwanyu.
Ku murongo wa telefone dufite Niyitanga Simon. Wiriwe Simon we?
Niwe neza.
Yego, uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Murakoze, ndi mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi. Rero ndagira ngo nsumirwa mubaze ibibazo nka bitatu wenda byoroshye byihuta ariko mbere yo kumubaza ndagira ngo abanza mubwire se kuba bobita ngo basigajwe inyuma n'amateka ubundi akurikije ibibazo bafite muri rusange si ibibazo bifitwe n'abanyarwanda ubundi muri rusange bose bo babigira umwihariko bate kandi ibibazo bafite n'ubundi n'abandi babifite bo kuki bumva ko ibibazo byabo byaba umwihariko kuruta abandi kandi hari ibibazo buri wese afite nimba ari ikibazo cy'ubukene cy'umwihariko ku basigajwe inyuma n'amateka ikibazo gifitwe na sosiyete yose muri rusange sindi mpamvu rero bo bakomeza kumva ko bigera kuri bo bikaba umwihariko ansobanurire kuri ako kantu ambwira impamvu bigera kuri bo bakumva ari umwihariko wabo kandi nimba ari ubukene buri hose yatangiye avuga ngo wenda ngo ugasanga ngo nk'uwasigaje inyuma n'amateka arize yize igice ariko kuba wize igice ntabwo bivuza ko ari ikibazo ari uko wasigaje inyuma n'amateka ni ikibazo ifitwe na sosiyete muri rusange ntabwo ari wowe wenyine wasigaje inyuma n'amateka utabashije kwiga ngo urangize wewe numvise yaragize n'amahirwe yarize yize na kaminuza numvise n'uwundi ubahagarariye w'umudepite wahemba bafite abantu babasha kugera mu nteko bakaba bafite nk'uwo wize kaminuza ntabwo nibaza ko ari ikibazo rero cy'uko wenda kuba utasiga ngo urangize ari uko waba warasigaje inyuma n'amateka njye numva ari ikibazo ahubwo cya sosiyete muri rusange.
Cyo ni kibazo
cyangwa ngo mubaze?
Komeza.
Icyo nacyo bwo gisa n'ikibazo arata kugifuza mu buryo bw'ikibazo kuko urumva ndi kwibyibazaho ngiye impamvu bo bagumya kumva ari umwe
ariko nyarutsa kubera ko amasaha ari maradusiga nyarutsa.
Icya kabiri ngira ngo mubaze ubundi muri uru Rwanda muvuga mute ko umuntu yasigajwe inyuma n'amateka aba ari amateka ya ryari muvuga yasigajwe inyuma kuko usanga nimba umuntu avutse muri bibiri ubu ngubu afite imyaka 23 ngo asigajwe inyuma n'amateka avutse 2010 ngo asigajwe inyuma n'amateka ayo mateka azareka kugusiga inyuma te ko amateka ahora ubundi se babona utarasigajwe inyuma n'amateka ari nde mu muri Afurika dutuye mu Rwanda rwacu tuzi utari inyuma mu mateka ninde.
Icya gatatu
ubundi se nk'ubu koko mwamwaruye wenda bijyanye n'umunsi mpuzamahanga ariko mwateruye muvuga ku mukobwa gusa ibibazo abasigajwe inyuma n'amateka b'abakobwa bafite ntekereza ko atari abakobwa gusa bifitwe n'abahungu barimo babifite kuba waba ati ishuri si abakobwa gusa bati ishuri n'abahungu barayata rimwe na rimwe usanga n'abahungu ari nabo benshi cyane kuruta wenda n'abakobwa ntekereza ko wenda nta bushakashatsi mbikoreye nta n'ibyo ariko ni muri rusange ntagara abakobwa bonyine icyo kiba cyabayeho ikibazo kiba cyabaye ikibazo muri rusange.
Urakoze Simo ariko reka ngusubize icyo cya gatatu reka manze ngusubize icyo cya gatatu kuko icyo ndibwira ko ari njyewe ukibajije. Uyu ni umunsi ngaruka mwaka mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa. Niba ari umunsi rero mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa ntabwo twajya kuvuga ngo ikiganiro turacyita ko ari na mpuzamahanga wahariwe umwana w'umuhungu ariko urabona ko namwe mufitemo ijambo kuko Ijwi rya Amerika yemera ko nubwo waba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa n'abahungu baratumiwe gutanga ibitekerezo byabo icyo bavuga kuri uwo munsi wabashiki babo. Ngaho mu munota umwe soza ikibazo wari ufite hanyuma mukase kora gusubize kuri biriya bibazo bibiri wari ubajije.
Murakoze. Ikintu cya mbere mbanza gusaba umuntu ubajije ikibazo nubwo izina rye ntari kuryibuka neza ni uko ibibazo kuri musubiza bifite byafata igihe kirekire cyane nagira ngo nimba byemera abe yafata nka nimero ya telefone yanjye ubwo niyumva ayishaka cyangwa ashaka kuyakoporwa nazimuha kugira ngo na nyuma y'iki kiganiro akeneye kugira ibyo yaba yamenya cyangwa yasobanukirwa abitubaze dufite umwanya icyo nicyo cya mbere nabanza kumubwira. Hanyuma icya kabiri ni uko ngiye kumunyuramo gakeya cyane aravuga ati kuki ibibazo byabo bashaka ko biba umwihariko ubundi ibibazo bafite ntabwo ari kimwe n'iby'abanyarwanda bose. Mu by'ukuri ikintu navuga ni uko tugendeye ku bisekuru sinzi nimba hatuye abo banyarwanda baturanye namubaza ndetse ubundi hari abazi baturanye nicyo kintu namubaza nanjye ariko kwaba ari ugusubirisha ikibazo kindi. Mu by'ukuri mu Rwanda tutagiye mu bintu birebire cyane ni uko mu bisekuru bya bano banyarwanda kino cyiciro cyihariye igiciro gihariye turabizi nawe arabizi aba banyarwanda ni abantu bari mu byiciro byihariye bitewe n'ubuzima bwabo n'imibereho yabo. Iyo urebye ubuzima bwabo busesenguye neza cyangwa ubwinjiyemo neza udafashe jambo ariko wenda uyu munsi ushobora kuba yabona isarya wenda ni urugero ariko nawe akaba ari umwe mu 336 by'abasigajwe n'amateka zibura ho gakeya urebye imiryango irimo yaba ari mbarwa yashobora kuba yarya kabiri ku munsi kubera iki ntasambagira. Mu by'ukuri muzi yuko niyo umwana wawe yaba atariye ashobora kujya kwa nyirasenge bakamugaburira cyangwa akajya kwa sekuru bakamugaburira cyangwa undi muntu wo mu muryango ariko uyu nguwo muri iyi miryango atariye mu bandi baturanyi ntabwo mu biherekane bw'imiryango yabo wasanga hari umuntu urimo wishoboye abishoboye ni bake cyane gake cyane ntasamba afite ntawize urimo nta mibereho afite mu gihe urumva uwo muntu nimba dufashe ibisekuru nka bine bibayeho muri ubwo buzima nandebere nimba mu bandi banyarwanda basanzwe wabara ukagera ku bisekuru bine ugasanga
ubuzima bwabo bumeze kimwe n'ubwabangabo kuvuga rero ngo ayo mateka azatangira agera ryari nibyo twavuze ubushakashatsi uko bugenda bugaragara kugira ngo umwana ntiyige usanga kuba uruhererekane rw'ibisekuru rutarize bigiramo uruhare ishuri si ikintu bahaye agaciro mu gihe mu bandi banyarwanda usanga ishuri bagishyize imbere akagurisha inka akemera akagurisha inka zikamushyiraho isambu igashiraho ariko akicyurira umwana akanamurinda n'indege akajya kwiga mu mahanga agasigara nta kintu afite usanga kuvuga ngo harimo ngo abize harimo ahagarariwe mu nteko mu by'ukuri nubwo barimo ariko nimba ari mu nteko uzarebe mu gihe cy'amatora urebe uko kwiyamamaza kuriya kuntu bataboneka mu buyobozi bataboneka mu mashuri badaboneka mu kihe hari ukwiheza uko kwiheza nta wundi wasanga yingenzi usanga bigaragara cyane kuri aba ngaba ni ukubera ya mateka babayemo rero mu by'ukuri rero ubuzima bwabo imyumvire yabo imifatirwe yabo irihariye yakabaye yihariye kugira ngo bagire aho bava n'aho bajya kubera nyine za karande zabo na rwa ruhererekane n'imibereho yabo ya buri munsi nimba mbeshya yavuze ngo ari mu ruhango barahari benshi cyane twebwe ko wenda ruhango gusanga imyumvire yabo usanga hari ukuntu iteye imbere mo gake ariko azakore nk'urugendo yegere nka Nyamagabe abegereye Nyungwe yegere mu majyaruguru abegereye Ibirunga parike y'Ibirunga yegere za Rusizi abegereye izo za Gishwati azajya agenda asobanukirwa kurushaho areba ati ni kuki ayo mateka ahora abaheza inyuma kubera ko n'ubundi biragoye cyane kugira ngo ubuzima bwabo bumvike na rero muzarebishyiramo imbaraga nyinshi cyane kandi ugasanga birahinduka gake cyane ugereranyije n'uburyo imbaraga zijya ku bandi bantu bizahinduka nibyo navuga ngo hari ibindi akeneye yakwemera tukaza mukaduhuza akazagira ibindi asobanukirwa ariko nibyo tuba tugenderaho nimba umuntu ibisekuru bine byose nta muntu wasanga ushobora kurya kabiri ku munsi n'urugero rwihuse icyo ngicyo kiba ari ikintu gisake cyane murakoze
reka mukanya turaba dusezeye reka twumve na madame Uwamahoro Jean Marie icya avuga kuri icyo kibazo noneho tugaruke dusezera
murakoze kuri icyo kibazo icyo nakivugaho buriya na uwo muvandimwe namwereka ko aba bantu impamvu ubukene bwabo butandukanye n'ubw'abandi bavandimwe cyangwa se abanyarwanda muri rusange ni uko abo bantu koko nk'uko uyu mukobwa nawe abivuze nta kintu baba bafite bashingiraho cyavuga ngo byibuze uyu afite ubukene bungana n'ubw'undi muturanyi baturanye kuko no mu yindi miryango kuko habamo abakene ariko umukene ufite isambu umukene yenda ufite n'inzu abamo ariko ayo miryango basigaje inyuma n'amateka bo usanga ari n'ayo mazu uburetse iduhe leta idufitiye igenda ikura abantu mu mazu mabi cyane ndikagira ukundi kuntu ibigenza kandi nabwo urugendo ruracyari rurerure hari n'abatagira aho kuba noneho baba bari aho batumbitse nko mu baturage runaka ejo n'ejo bundi bavuga ati nanasohora mu nzu sinzabona aho njya ntabwo ubukene buriya buba butandukanye pe ubwo mu bijyanye no kuvuga ngo ese ayo mateka azareka kuba yabasigaza inyuma kuva mu wuhe mwaka cyangwa se azareka kubasigaza inyuma kugeza ryari ngo k'umuntu ni urugero ufite imyaka 50 ngo yasigajwe inyuma ufite icumi uyu munsi ngo yasigajwe inyuma ni icyo kibazo afite ariko buriya
umwanya tubanye muke madamu Uwamahoro Jean Marie umwanya tubanye muke ndakwiseguraho cyane kubera ko wari ugiye komeza igitekerezo ariko dusigaje amasegonda make nyemerera ngushimire cyane wowe na madame Jean d'Arc Mukasekuru twabanye muri iki kiganiro ndumva ari birebire cyane wenda dushobora no kuzabisubiramo ariko amasaha ntabwo atubaniye kuko isaha irageze nshimira n'abanywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika n'abatanze ibitekerezo aba tutashoboye kwakira kandi tubiseguyeho kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kumererwa neza.